ngithando hipelela kuwe. Indlela yami yothando hipelela kuwe. Indlela yami yothando hipelela kuwe.
Indlela yami yothando hipelela kuwe.
Indlela yami yothando hipelela kuwe. Indlela yami yothando hipelela kuwe.